degmada buur hakabe ee gobolka baaya weelatii garoon diyaaradeed markii inkahureytii oo si ihsilqaan ah shacabkii maamulkiio ka dhisdeen taasoo haytay reeyo muddo dadkaasi iyo ka taamayeen iyadoona diyaaraddii inkahureytii ka degtay garoonka kurid markii dhowaan la gebagebeeyey dhismaha garoonkuna duulimaadada diyaaradaha degmada taariikhiga ee buur hakaba ayaa hadda nagadaasatoo joogtee iyadoona bulshada degmada iyo baahi weyn u qabeen maadaama uusan garoonka fududaayo inasdareerowka dadka iyo adeegyada muhiimka ah. Wasiirka howlaha guud ee guriyeynta dowladda koonfur galbeed Soomaaliya Doctor Daahir Cabdi Cabdullaahi iyo mas-uuliyiin kale ayaa ku minaydeen dadkii saarnaa diyaaraddii inkahureytii ka degtay garoonka buur hakaba. Wasiirka howlaha guud ayaa bogaadiyey maamulka iyo shacabka degmadaasi.
Way ku sugnaa garoonka diyaaradaha degmada buur hakaba oo ee maalintii inkahureytii oo muddo intii buur hakaba jirtay garoonka inkahureytii ka dhisay nagatay. Way farxadniin ini una geegamanaa garoonka diyaaradda inkahureytii ka degaasi nagana taasoo wadeen injineer oo madaraayus oo sugaayan qaabka diyaaradda yoonay madal garoonka maadaama uu soo sabanyay oo nabalay haa inay test runtii way fadeen intaan ka hadnaga madaxweynaha dawladda koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicaziz Xasan laf gareen oo runtii garoonku muddo hadal ka rooga tumisha dibloot hor dhagax dhigi wasii xilbanaadis xilbanaad oo deegaanka dhagax dhikeen saraakiishoonay mid raayis in rooyn dhagax dhikeen yaa ma hadnagaan saasoo kale ma hadnagaan maamulka degmada yaa ma hadnagaan koray gudoomiyaha saasoo kale taliyaasha ciidamada taliyaha ciidanka daraawishta taliyaha ciidanka madaxweynaha booliska taliyaha ciidanka nabadgelyada iyo taliyaha ciidanka asluubta oo meel roogan runtii guud ahaan maamulka degmada buur hakaba si ma hadnagaan mahadaas oo lahan koob kor sistemka argaasan wafdiga balaalanahay oo madaxweynaha ku socdeen dawladda koonfur galbeed iyo dawladda federaalka oo kala socday madaxweynaha gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida mudane Liibaan Cali Yarow oo nila socday si wafdishay maamulshay nila socdeen saasoo kale wafdiga wali hoggaanka ka hayay madaxweynaha senatorka oo runtii madaxweynaha nila jiray senator Xuseen oo dadka deegaanka ah saasoo kale wasiirin ah caafimaadkan ah saasoo kale way fadhiyeen intii ka mahadnaga wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada koonfur galbeed iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee federaalka Soomaaliya oo runtii agaasimishay manaa ama maareeyaha aviationka oo shirkadaha diyaaradda dhammaan guud ahaan bahda manaa aviationka aan mahadnagaana guud ahaan oo runtii madaxweyne inay walaalaha suurtagalaan madaxweyne goobjoog ahaa inay suurtageli Allah subhanahu wa ta'ala kasoo ka saasoo kale ma hadnagaana injineeriyada dhisi oo meelo soo qoran badan dhiseen juhdiga geliyeen saraakiishii oo amniga 24 saacadood jeedeen in Allah shacab weynaha reer koonfur galbeed guud ahaan gaar ahaan reer buur hakaba oo runtii madaxweyne juhdi badan in lacag i hanti wal kasta geli eedeedaas ka hadnagaana madaxweyne maamulkii oo dhamaantii ma hadnagaan reer koonfur galbeed runtii geegolinay haystay taariikh oo lama ilaawan ah yani inaati guud ahaan koonfur galbeed gaar ahaan reer buur hakaba deesan atin taliyashan ma hadnagaan runtii dayalka fudud badan iyo dhibaato badan iyo dhibeen saasoo kale waliba siinka salaamay guud ahaan salaan siin kuwade madaxweynaha dawladda koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicaziz Xasan lafta gareen oo madaxweynaha hani amray inuu seeni geega qosona kooy doono official ahaan garoonka quruxda badan qoso siin fura doona hadii la indhaha si fura doona laakiin waxaan hordhaa hayni
dhawaanyeen la kuwada intii meelaysay deer madaxweynaha dawladda koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicaziz Xasan Maxamed lafti gareen si uu saxariigan ku jara garoonkaasi sida islaqaanka iyo ku dhisdeen maamulka iyo shacabka degmada buur hakaba markii inkahureytii nagadaas inay weelato garoon diyaaradeeda.